Jeff. Yamada MC the super rapper, Checky the freestyle master.
Or movie.
Boomer boy. Stay according to the flow. Hip hop. Jeff. Just a freestyle part 3.
Worth dying for. Worth killing for.
Worth Panda remix for. Yamada.
America to Uganda.
Je Steve retengo mejo Nyoka jikwata kusinga gamu nijirwani nakaru kurwana o mademu Yamada MC deba nyondi o mchamu Nimbatanyo weni mbi homa gamu Fasi ya nyinji nkambu zoma famu Yonje za beat camp in dress style O fani ya nyumiru watiko smile Wakashari inga kazenda Mira zrobu tu mad messenger Defira mwaste war ninja Mia thana sumuri avenger Kutia rwapi wa jirenda Chali wanje wa kwa kasoda Wamuru wapo ndidoni kabaramu Rwapa wa chitina no chirigamu Ninyo denka kwa mbomu jamu Rwapo na mithi ni tapo Na kwa tamaiki nyondi shapo Ndiyo ariyo mtopo Chari wanjiwa mpele za ugapo Kujuisa lwapo kamizu makapo Chitere na mani wakari kwa za pampo Music ni mga basi dina tepo Ndo vola moko mga wewa school up Yamada emu zima ito mga wewa rap Ninyi king superstore muru wani wente life Chanyi kulawa hona ni vante romo Ngarongo rap nizika wapata kusinga magala Ataka chendi wa holi Rezo mkono kutere freestyle ni oku Watu mshu Yamada emu zima rap ni matani jena Zamba kwa teo muri nye friend nye bini Mwaku manja vula hamona unye ndiyo Yamada emu zide super rapper chiki
Yamada MC Boomer boy Che
Sera Yamada MC freestyle master Nimbali senjiri kukati ni pasta Nimbata ya rap video kwa mlasta Mahitaz nimba sangu laka dasta Mafani njine binye di nka Rochester Feka rapa ni kushala unka mosta Waleka huku zaru buto ni kaposta Mkini stani juu nyete suwa ninga mister Kweli ndo liya flow ndika full superstar Iti nimba hiri zamu cha guzanka easter Speed ni nkulu kutomu rapa niya doctor ni shanja haba Rapa mwena watak kwa cha Jazz njine mijino kusinga computer Vigamba ni mkita kukati ni kalaturator Kwa rapa kati kina kanekana kabureta Shaguli ni tempo ni mbashana kakajiri Kikatira kasozo mfilmu ya free data Nisho mpuni wanta kutera back fist Dentex yoto ina waka beat Ni kutera wada huli kuhiha chati Fake nige ni wakawa maka kapakati Pato likuwa kwaka gati Amiro musumba waka peto ine gas Naliko mchalo zoku hinge na nasa Mshabe ya mada wunda peyo kachansi Varopali chakechi zwa planeti asa Kumuli kutaya vyo na tiyali msense Vigamba ni mgita kabaliku za nachari Mshambe jisaka za nambio obu chafa Biti ninyo master matea ni vinyafa Nasta mabiti mbiru kwa kawale warufi Ya mada emu sinyo oti ndikuri ya nkafa Jee